Downloaded from ilovezedmusic.com.
Zemnya menyuka Kasele Mdlozo Presa ma presa u DJ wami Ngiyabonga kuso sonke isizwe sikamthokazi nge-support esinika yona Ngithi uNkulunkulu anibusise nikwenze nabo kwabanye Alwandu kubhalo wajabula uyanda ngqobo kwaYesu makhelwane wami Jabula basongile ukubonga mncube bakhona kwelakithi Wahlangana usifisa umfokazi kala Wanikini bani manje ayihlobo umfokazwane Ngaza shaceleni ngakumemeza kuyibona umfoni bamemeze nabanye nojamadoda ngoba vele udlale wena Umashathi umfokazwane lo yentinini Wajabula umama masondo wathi mntanami sibonga uNkulunkulu ngokusigcinela wena Ajabula nathamani phenda labo babushama Wayifakaza ugodlela ubonga masuku wathi Kulapho futhi losi nawo mhlanga baba sincenge kuyoze kulungu Uthoza umboka shamase wathi Lifake phansi igajampa nofika kuyoze kulungu Wahleka kancane ubaba madlaka umboka mtshala emakhulwini obhata wathi Esami isandla hlezi sibonaka Wajabula ummeli mseleke khulu Wajabula uqondane umboka mselefu lezalelisa Wavuma ngekambi wanele umboka ngomese Wahlaba ummeli umboka mselefu Wajabula umthandeni intandama Wagiya usibusisa umfokaso Wafakaza ubhokobhoko etumbeni Wagiya umajitshela umfokasitola kwelasezini Ngithanda nonke balandeli bomculo ngeke ngilimqede mbaningi kakhulu Wabizwa yimina njalo umkhombi womthakathi ngomuntu abanye bemkhomba ngamakhaya Entanjeni ngikuphethe ngomjiki wekhulu Kwibhesikiti ucela umusa umfokazuma kanti kwikhipho JJ mfana wami kadusula kwinkosini uthi uthombo kadlovu nalapha enkini ophini ngiyazi ke bakhulu kade sayiqala lena ngihlaba naye umjolo umfoka mseleni ngihlaba naye umancamisa umfoka maphaa kade emapinjeni amnandi ngihamba naye ufeda umfoka mthole phansi kwelasemsingaleni kanyana 1+2 onye ensimini yami nami ngiyonya kweyaku sengihebe
Download it from ilovezmusic.com.